Shaskia. What that please? Shaskia kikingia ni kublast. Huko anga badu na chuklo wa madam. So anguka nao itabaki meflo na vibe, yeah. Anguka nao koko single for now, hey. Mdagi mdagris mteja patikani. Adi late night sa sita ndo tani wai. Nikupini location anko fana na hii, yeah. Sukate call niko chomba ya G. Mina juwa utakuwa iriz or iriz. Acha ni kushow kwanza form ya didon. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini say tunasikiza Shin City tuna feel free. Take a video na upost pale NGC. Jina ni Cantel kurap si ni talent G. Anguka nao, hey. Anguka nao check it, hey. Anguka nao tuende down low now. Stand up to your feet mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu one leg, hey. Anguka nao one leg, hey. Anguka nao. Anguka na, hey, anguka na, anguka na, ati anguka nayo kama uko na new catch, anguka nayo kuna party na magwash, anguka nayo round 2 kwa hii bash, anguka nayo ati, anguka nayo ati, anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo ati, ati anguka nayo. Ati anguka nae. Na katika msupa weba njuka. Cheza chinu kukwendezo maduta. Anguka nae baby galusha itika. Mdagi mdagi matisho za wadagi. Zipel ama darling. Tambu serikali, juni serikali. Tamka asali, simdachwa ni nani. Flow mshati, ki don medunga apo dauni. Chi utekiwa poa daily mi. Ti aha, sikia Deva, anguka nao, anguka nayo, 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 ati anguka nayo mtupa me feel relaxed, anguka nayo kama uko na new catch, anguka nayo kama unapati na magwash, anguka nayo round 2 kwa hii bash, ati anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo. Anguka nayo kama uko na new catch, anguka nayo kuna party na magwash, anguka nayo round 2 kwa hii bash, anguka nayo ati, anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo. Oh!